Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dugun siyal hamin fayla meelbaysun rogdanga. Akunna wada barnaamijka kulanka warsan oo hamin walbaysun ku baratay idaacad warsan ee magaalada Tambayrbo. Dugun siyal hamin ma talaada galay tu taariikhda keedinta dumiyo kooda bila November ramadan 2019ka. Qodobada shirgadiisa barnaamijka kulanka warsan oo ramadan dugun siyal nasiin kaay waliba kumidaha. Madiinaga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdisiis Hassan Maxamed lafta gareen iyo waliba uu sideeray degmada Weejid ee gobolka Bokool hadaba ujeedada safar sheemay dhugun seela barnaamijka Sinkaaya taasoo kal qodobada barnaamijka kulanka warsana oo nimo hadii laar waliba kumidaha hukoomada federaalka Soomaaliya ayaa waliba yana kuwada dhay hadalkii madiinaga hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed hadaba may ku hartay hukoomada dowlada federaalka Soomaaliya qiyaaraya barnaamijka Sinkaaya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirjeedu soo qabtay magaalada Muqdisho ayaa waliba soo qodalaya arrimaha maaliyadda ee dalka Soomaaliya hadaba anta maraayta deefiyowke Soomaaliya qabseen oo maraayta barnaamijka Sinkaaya dhugun si Allah taasoo ka qodobada barnaamijka kulanka warsana oo nimada wanaagsan saaradoon waliba kumidaha agaasimaha guud ee wasaaradda harraabti iyo xuquuqul insaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba Hussein Geega ku qayb galay waana furaya shirlan ku hadlay arrimaha raabta iyo sidii uu qayb qaadan lahaayeenga siyaasadda dalka Soomaaliya hadaba qaabse iyo qayb qaadan kara raabta Soomaaliya siyaasadda idan la dareenay iyo hor sirinyanka aqabad la xiriirta dhanaag iyo wasaarado taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsana oo nimada hadii laar waliba kumidaha Cali Maxamed Geedi ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa waliba Hussein ku hadlay xaaladda dalka Soomaaliya taasoo kale siyaasadan dhahayta mucaaradka dalka iyo soo kala dawladda dhexe hadaba qaabse la wada hadal kara mayna sheeli khilaaf oo aqyaraya barnaamijka Sinkaaya qodobada aasi qodobo kale barnaamijka kulanka warsana oo nimada Sinkaaya barnaamijka oo kale baan saaray waan sii dareen si doone anoo Cabdirashid Ahmed Ibrahim Cabdirashid Rashka ta ka farsamada madaxa ku deerta waliba Imaamada Daara saaxiibkayga Bilaal Hilal marka liyo barnaamijka kulanka warsan waye haydugu siyaal idaacad warsan ee magaalada Tambaydhabo iyo noordareerta waliba hawada Sinkaaya dugu siyaal hamin faylan ku bilaabay qodobku oo ku horeeya madiinaga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdisiis Hassan Maxamed lafta gareen iyo wafdu soo gaamiyo iyo waliba iyo deerana degmada Weejid ee gobolka Bokool meelaysay horeen deere wasiir ku tirsana maamulka Koonfur Galbeed iyo soo kala dawladda dhexe hadaba qaabse laan ku dhawaaya degmada Weejid ee dugun siyaal kure waliba meelaysay ku hadalay gudoomiyaha degmada Weejid iyo soo kala gudoomiyaha gobolka Bokool kureedna waliba meelaysay ku hadalay madiinaga Koonfur Galbeed Cabdisiis Hassan Maxamed lafta gareen
daa salaam gunti sharafni yate inuu geeka abooqna degmada Weejid oo ku mid ah gobolka Bokool degma qadiim ah dad sharaf leh degayeen xadaarada mulanfayl ka jarti dad ka degan deegaankuna dad ka soo Koonfur Galbeed ka fayl lahaayeen goobaha badan la geliyay inuu geeka koyna wali muhiimadii haytay waqtiga dheeraaday oo nu shaqeeyaan in deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan hamarna si loo tuur galna dadka reer Koonfur Galbeed wala iyo qabaan nasiib wanaag wali nasiibka anaga naga tahay inuu nu geeyo Weejid Weejid degmooyinka ka mid ah Koonfur Galbeed deegaanka xuma ay isin ku daayni mar hore haytay inuu nu koyno laakiin wali kama qonaaynay walaalay walaal baahidi ah iyo si walaalaysan fadaasan inuu kuur galna kuurgalkaas kuma qonaaydi geedka ilaahay la sheeni oo mu ilaahay la sheeniina wali ballan qaadanno insha allahu dadka reer Weejid dhibaatadan ka badan oo qabaan goobaha wal goodoomi jidkaala ka goodoomi xirkaala ka goodoomi nololyaala ku goodoomi heedihii lindiidi mustaqbalka iyo lahaayeen iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo xaqullahaa iyo lindiidi insha allah walin koynay hoo ilaahay ra intaas buu baahi oo jartay inuu ku baah ardayda walbarasho helaan caafimaadka hanagna dhalinyaradii abaabulna shaqo abuur la suubiyo bulshada awoodan hela inay safar galo jiratoon iska furo ilaahay rasuuli horni inshaali wali ballan qaadan safar ku safar ka tihiye inuu ka seeri doono jidkun jidkan ka kooyi doono
Horseed International Hospital
Hulung Hurana
Paralung Mode Teki Hangrab
Harung Afimadu Hagax
Lanki Tobanai
Hadahelene Dira
Harunta Afimatke Horseed International Hospital
Horar Dawla E
Holsu Banan
Hufnangi Evek
Takalan Hagax Sadana
Hegan Takatir Hulkare
Hikmati Akon
Higa Afimatka
Fallen Kahelder
Harunti Okul Garayan
Horseed International Hospital
Harunti Heloshe
Ling Hiloshanaye
Hadilahelika Habriri
Horseed International Hospital
Dawa Hersare
Mishi Mahal Dore
Haruntilin Kagago
Hegan Make
Horseed International Hospital
Dakhaatir Tashaa'e
Dastaradu Udurehan Raabtu Iyo Neka Linka Doktoreso Gulnus Oan Dalati Dalki Raashia Lennan Kibrid Labaati Ishan Sina
Umalisaka Takhsusti Dalmada Oa Adda'e
Waanan Dalati Dalki Tajikistan
Dakhtarka Udure Gud Ika Linka
Doktor Qasim
Dakhtarka Udure Aulada
Doktor Rabbani
Iwa Liba Dakhtarka Hinlo
Doktor Abdullahi Khalaf
Dakhtarka Dawayonka
waye haydu gunsiyal idaad warsan ee magaalada Tambay dhobay oo nordararta waliba oo singlaad gunsiyal la hamin faylanga dhinaga kala waliba la xariiray odayaasha dhaqanka ee degmada Weejid oo maalmo la hadaf biyona abashiyo kumujayay maamulka ee degmada Weejid ee gobolka Bakool yadoona inta badan maamulka Koonfur Galbeed dhor jir iyo koodsadeen in la beddelo maamulka degmada Weejid ee gobolkaasi Bakool haddaba odayaasha oo geegayna qayb ku haya dhawaayo gumadiinaga iyo qadada taleefanka idaacadda warsan ee Kuwaydi dareensho iyo soo kala waxyaabaha iyo ku filada koranka wafdiga lafta gareen
wafdiga asay degmada Weydiina deeri eeyaanka qoraxsanna marnay wafdigana la daasanna wastuuna muddo dheer anti onay marnay muddooyinkan waxweyna ismaamulka marnay oo koonfur galbeed antenna dooradi madaxweyne Abdulaziz Maxamed dafta gareen ciidanka faraxsanaha deerooshii degmada Weedid marka waan hadhawayaan ciidanka faraxsanaha
waayahay marka geega qayba ku haytay hadhawayo ka wafdigaasay bal ku waramaba dareenka iyo soo kala jawu magaalada
ciidan degnay marne dadkana raayeen farxad iyo muujin mana wafdigaas oo xeerka deerisay oo mana ciidanka faraxsanayeen waana may buuhaan muddo dheer sugayeen
waayahay marka degmada Weejid wali bal dareeray in go'doon saarnaaya bulshada iyo soo kala maadaama madwiinagaysa hadhow ay tanga kuwarma boola isan ku firdaa sameeyna wada koraan
madaxweynaha may buuhaan dadka deegaanka oo reer Weejid barne ila walbalan ilaahay ku soo kan ku firdaaya arin dhinacyo ka sameey bo dadkan dad go'doon ilaa iyo onayn mana dhexdana oo maana dhiman wala farbiro oo galay maalama ilaa iyo wa marne go'doonka jareen dadka may badna daala dhaayana ilaa marne ereg bulshada dhimaystiran maxay sidan mana dul dheeray tiisan ku fugi may ta ku firdaayana in iyo onay marne hormarkii degmadan sidii oo may leeray degmadan degmo oo mana degmooyinka kale la jaangaada sanagata oo may leeray walaay kaabiyaasha dagaal burbursan iyo dadka deegaanka ka nool shaqada lagu abuuro may leeray dosha haydiin marna ila heer ismaamulina heer federaalba tan jeediyan intii onayo marna indhahan jeediyan dadka kale isdii ogin ama hadba goobjoog in ilo aragahaaya marna horta wafdiga degguud ee gaaraha baan salaamayn oo dheer dagmad oo in fara badan ayana mana salaana anta ku salaaman tan kale may baad sidaan intii onayo indho fulan jeediyan oo walqabad kan dadkan tabaanaysano ee marna dabaqada hooseen gali dina degmada de ilaa may dharay ana dadka ganacsatada dhanweer baan inii onay marne shaqo abuur fayl la soo geeyay wa marne qotadan
waayay ana koorante wafdiga madwiinaga handeerna degmadaasi waliba meelasay roogena wasiiriga iyo xilibaano marka wasiirada ku jeedan degmadaasi iyo xilibaanadaasi isan la kulantana intii madwiinaga geegan koyna
ha mana dadbo mana garoon gumada ayaan la kulanay marka kulli wafdigaasi ni hadareeroonay marka wafdigaas oo kooy kulli iyo deegaankan kulli kuur galeen laakiin wafdiga marne oo ka saray marne diba ku kooy doonanareen ciini sheegay ma kooy marka wafdigaasi may la raayisay sidoni sheegay ahaa aragnay marka dunida wararka sheemadan waa warar isku darahayo marne walqabad day bilaawo soo dhayn argaana waxaan ku rajeynayna
waayay odayaalka tin horey waliba tabashoon ku moojidana gudoomiyaha degmada Weejid ee gobolka Bokool oo isin leeteen degmadu ilaa iyo muddiyaha xukuumaha isla markaasna walqabad fayl muqoona aanu dhilaleysan markuu kula hadalayna arimo qasay in maamulka la ku bedelo
aa gunay madaxweynaha may barajeen ee Ilaahay raantiyona la kulan guud ahaan ama qayb ahaan bentiyona la kulan oo marna arimaha sambandhiga sababtay oo noortay isbedel kalaanay boolanka dimita oo kumi walaalaha walis qabdi waloo la qabay muuqdo na taragaana madaxa may falaane antiyona maana isbedel si oo marna wajiga oo subyoonay daabka suudna nidaam gaariga wa marne in sameeyaan madaxa kala duumo meel ku ay ku qadnaan
adeer oo arday idan ka faraxsan arday sidaan arday saate arday leeyahay oo kala sidaan ka faraxsan waa dhawaayn marka alxamdulillaah inay baa rajeen arday waqti wadaam furan wala sidaan ma ka dhawaayn waa ban hilow gabni marka aan ma rajeen wala sheegayn iyo in balan taadi oo nord walba ku odsadaan in min fuliya ya fadal baahi tan ku jira gabadha
waayay baahida oo degmada Weejid markelan fiiri dhinaga iyo go'doonka waa guud ahaan way la dareeraa in go'doon saaran degmada marka aqawdooyin kale oo la xariira degmada Weejid iyo jirana markii san fiirida maadaama isna toodiyashii dhaqanka ee degmadaasi
walaalo taw taara
Mm-hmm.
Arde ilaahay maadaa tabashay dhigayda wala jir marka taas bilin sheegan laakiin si sheegan yoona sheegan marka alxamdulillaah may fadaan oo urta isbeddelay in fadaan may weeli dadku go'ka roogan wala hukuma madun hadda ma hanu jeena dadka hadda arde isbeddelay jir dooriye leey kaasa eed maarnaya farax in ka sabne in min may warxaan wala reebid hadii uma elle mala goa yaan ku doornay arde kulaysada oo ilaahay maade bayto yaad in kisku malee marku illa digdan min raarade malaad yaad bal arde ya nanoosh iyo nanoo hakaatay
tani
oo dheer tan oo optidan yee walbora ku doorna may tan wala in yaan dhexna joonin tan tijeer wala tijeerna baayagana kumid ate baahi kale jiran saaxaje
waayay wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed ee Siin Roogda oo qusaysa arrimaha maamulka degmooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya marka wasiirka Umar hadii san fursadaysan ku aragdeen oo isan helin kula hadalnay in degmada Weejid aan moogasay oo dhinag iyo maamulka qabad weyn ka haysta
sheegni waxaan siin sheegan dadkii oo daraalahay hore in sheegni dadka oo yawna ay sheegan insha Allah in ma jeelnaano akbar oo tiiraan kulli taasana filadaan marka wali baahay tiriyaan insha Allah madun marka eedano ardaynka hadii in oo leeno ogolaan isbeddela fadaan marka wal oo dadkar ah oo maamulka baan dogme oo mushmaasu ay yajar tabtiilay in oo dogi marka taas eed marne ya arday waana ogolaan waan sheeg doonaa in deegaanka lagu nool maraa oo degmada weydiga dare marka weydiga roona marka magaalayna aadana maxamed jeneere marka degmada weydiga ka nool weydiga roona
waayahay bal kuwaranba odayaasha dhaqanka kumida taa geegi wafdigii hadeeri degmada weeji dusan goore madwiinaga lafta garee
eedan ka faraxsanna madaxweynaha oo meedha hadeeri marne haasi dhawaayni marne isii wafdigii hadeeri oo meedha hadeeri eeda marne aan dhawaayni waa ka faraxsanna maana madaxweynaha janis ii fursad u saadanay ka kooyo hanii boogli oo uu noo kula hadalna fadaana marna waxa fursad u saadanay si eedan ka ma dhaliyaan tankala may baad degmada weynihiin do bal wasiirada kala duwan oo meelin qoyan in magaalada difaal la walan ku boodan tankala madaxweynaha mayn ka hanjiina una marna sida dad odaygii oo horay keenshaagi marna malaad beeler marna heer oo marna martikooy amanka dawladda la sameeyay fadaana dawladdi wali aadamada hor digdii shaqay si way tii taas oo sidaan intii onay hadii on hodeyal tanayna la shaqay si marne hawo gis malaadna marne si si tawsi hadii marne an ka shaqayo marne arimoodii maray oo marne wali beel xaan ku baahanay hadii marne arimo beeled iyo hadal ama nagu gala laakiin u gaamii fadiyo may wartaane madaxweynaha ee goliis wasiirad iyo onay qiimadii shaqo in onay arantaasi dagan giliyaano madax ona dinniga beelo reer jiro aanana noolashay mayna raayis malaagashay malaagas mayna raayis hoostul qariga la taqaysi malaagyadis oo dadku raaha
Medical Center.
Of bilash ee wadamaad.
Udur ay si salaahel.
Akhuna Medical Center.
Adeekol eedan asriye.
Amalun sugaan ay ka galnay.
Akhuna Medical Center.
Ahsan haruntiyo.
Adeega caafimaadka.
Akhuna yahnidiyo arur city.
Akhuna Medical Center.
Asri mishiima.
Ay nooc daawo?
Irbado aan dhamaanayn.
Iskabsho tayle.
Ilillan arooraw.
Akhuna Medical Center.
Adeeg suuban.
Shaqala asluuble.
Khibrad iyo aqoon.
Dhaqaatiir caafimaadka ka hel dheer.
Inti udur sheegadaas.
Ay no leelan saaro.
Ibiga hokinka darmooba.
Daawud iyo keen qoraan.
Degdeg inka afa maadas.
Haruntu lakiinka diyaariyo.
Akhuna Medical Center.
Edii madawta.
Udur wali korka ka jara.
Walko ko baare.
Walkiin edaaye.
Waana way ko ka daaweeye.
Akhuna Medical Center.
Bay dawiye helshe.
Isbitaalkii oo kaneefsa deengu.
Akhuna Medical Center.
Antiqi wado haruntu yalla ta.
May ba kumid aha.
OBD.
Oo dhaqtar ka fadheedo.
Kaab ultrasound.
Oo laka baaro waana la kooga.
waye haydu gunsiyal idaad warsa ayaa noo dareertaan barnaamijka kulanka warsa oo Cabdirashaashka ayaa siin dareersay akhira ya waliba taawiye inay codka keekay baysan haa faamuysatay dunyada dhon hirgifirgaba dareereeyo dhugunsiyal waliba wada siin kale hamiin faylan dhinagaasi barnaamijka wali ka sii dareerneeyo agaasimaha guud ee wasaaradda harraabta iyo xuquuqda insaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ya waliba oo soo geego furay shirlankooda la waa arimaha harraabta iyo soo kala sidii harraabta Soomaaliyeed ee uu qayb qaadan lahayn siyaasadda dalka hadaba agaasimaha may ku weerareemowsay ee luduusa akhyaray
aan waxa aad iyo aad ii farxad gelinaysa in aan maanta shirkan aan ka soo qayb galo shirkan oo ah shir wada tashi ah si la socotaan waa bilow wanaagsan waxaan rajaynayaa inuu shirkan shir taxanayn oo noqdo maadaama sanad soo socdo insha Allah la gali doono waqtigi doorashooyinka insha Allah ta'ala ee dhamaantii baad ogtihiin in waxaan oo leelanayna oo naga go'an in qoondada haweenka la xaqiijiyo ee taaso laga xaqiijinayo qaybaha kala duwan ama jaranjarada kala duwan ee maamulka dawliga iyo tan xisbiyadaba ee iyadoo hadda la urinayo shuruuc saameyn ku leh haweenka iyo qaybgalkooda siyaasadda ee sida xeerka doorashooyinka xeerka asxaabta iyo siyaasadda iyo habraacyada kale oo la xariira aan su'aasha aan suudiinana ugu horeys waxa weey horta haweenkeenu maleeyeen aan ka qaybgal ama matalad u qalanta dalka Soomaaliya si aan su'aashas aan uga jawaabno waxa muhiim ah in aanu eegno marxaladda dalku ku sugan yahay aan si la socotaan baarlamaankii tobnaad ee dawladda federaalka Soomaaliya oo waqtigiisu yahay 2017 ilaa 2020 haweenka ku jira baarlamaanka iyo aqalka sare isku geenba markii la yiraahdo waa 424 haddaan si kale u dhigo waa 18 gabdhood oo ku jira aqalka sare iyo 67 qabdhooda baarlamaanka ku jira inkastoo yoolkeenu ahaa in aanu gaarro 130 haddana 124 waxa way horukac aad iyo aad u wanaagsan markii loo eego 114 oo sanadkii 2012 aanu taagneen golaha wasiirada markaad eegto qaybta haweenka ku soo aaday 2017 waxay ahayd 123 halka 2012 la taagnaa 104 korarka aad arkaysaan wuxuu muujinayaa mugga iyo baaxada ka qayb qaadashada siyaasadeed iyo tan doorashooyinka labaduba oo ay ka gaareen haweenkeena Soomaaliyeed marka waxa ay muuqataa inay bilow aad iyo aad u wanaagsan tahay ayna tahay jaranjar aad iyo aad u wanaagsan oo runtii aanu ka sii ambaqaadi karo waxa haboon inaan dul istaagno casharadii aanu ka baranay doorashooyinka labada kun iyo lix iyo toban marka aan ka hesbiyahan idinkuba aad qaadi kartaan ololo idinku haboon si aad idinkuna aad halkii ay taagneed aad hore uga sii dhaqaajisay.
warshada isboonyada Shaakir shabla shabla
haashineew
sidaw maymay wadageeka
shukriya ku farhi fadaha isboonyada shiilalan gorbaayay wad
hallo hada shukri shab dhur ka dhiga
maay liki
shukri farhadii hadeeda fadaasa isboonyada shiilal ma ee inshaan Shaakir isboonyada yasib farmadowaga
shineew Shaakir tan ma eeta
Shaakir way boo warshada isboonyada ka tayda fayla Soomaali
hallo hoosas adaba shukri isboonyada Shaakir shakalaan shakalaan hada iski hire
isboonyal ka saara su warshada Shaakir
sharafti tayadii oo
bulshada shahaado ku eh
isboonyalka Shaakir
jeef shaala shaalaysan
hindurmi shahaadan hayna isboonyal shabshal banay in hayna
shakalaan meelalan ka seedow
warshada isboonyada Shaakir
isboonyal shaway ba kumid aha Shaakir mahbub 5 star in mumtaza firma goone
anka kadanto isku fiiri farmadoobaga in Shaakir ee
ilaan bar shob
shiila waxa koobiyay siday
original farmadoobaga
anka seew warshada isboonyada ee Shaakir
okay yaa la magal
way hay dugun si Allah qayb uga dambe Ibrahim shukran ku warsay isla marayna wali booda si kala dugun si Allah amiin bada Ali Mohamed Gedi ra'iisul wasaare hore ee dalka Soomaaliya iyo wali booda su ku dalaya hadalkiisa ku baahi madwiniga hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed hadaba hadalkaasi meeyo ee dugun sida ra'iisul wasaare hore Ali Mohamed Gedi oo arintaas ku hadalow
bismillaahir rahmaanir rahiim fursadan waxaan rabaa inaan u hadlo qalalaasa siyaasadeed fariimo siyaasadeed oo todobaadii u dambeeyay ka soo yeerayay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin iyo xisaab siyaasadeed ba kuwaas oo aan u arkay inay qalbi jab iyo niyad xumo ku ridayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ka jooga dunida xaaladda dalka gudihiisa ama dibadiisa shacabka Soomaaliyeed oo ka soo daalay ayna soo raadiyeen dagaalo sokeeye qax iyo baraka iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaan u qulqaadan karnaa markay mas'uul ka maqlaan hal kalimad oo xanaf leh hal kalimad oo wax u dhimaysa karaamada iyo sumcadda magaca Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo dawladaba guud ahaan sidaas darteed ka siyaasi ahaan ka ra'iisul wasaare hore ahaan ka aqoonyahan ahaan waxaa ila gudboonaatay oo u arkay inay tahay waajib saaran inaan ka aamusin qalalaasaha siyaasadeed ee beryahan ragaadiyay dalkeena iyo dadkeena. Dowladnimada Soomaaliyeed waa la ogyahay taariikhda ay leedahay kadib burburkii dowladii hore iyo intii ka dambeysay iyo rafaadidii ka dhashay mar haddii Ilaahay sahlay mas'uuliyiin iyo waxgaradna u istaagay in dowlad Soomaaliyeed la helo ee mar labaad kursigii qaranka looga talinayay bila Soomaaliya la dhigay ee dowladu si dimuqraadiya isu bedelayay doorashooyin ay soo mareen waa nasiib darro maanta in shacabiga mirahaas iyo natiijooyinkaas laga qalbi jabiyo in erayo colaad ah iyo fariimo colaad ah ay ka baxaan warbaahinta oo aanay u dulqaadan karin shacabka Soomaaliyeed ee tabaleysa iyadoo weli waqtiga lagu jiro fatahaado wubiyada iyo roobab ku sameeyeen ay dadka ummada Soomaaliyeed dhibaato ku hayaan oo waxa noo banaan maanta ay yihiin gurmad iyo taageero iyo taakulayn shacabka Soomaaliyeed ee waxyeelooba wax kale ma banaanan qaba sidaas daraadeed waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee madaxda ka xisbiyada ee dalka soo hoggaamiya waqtiyo kala duwan inay yareeyaan xasaradaha iyo dhibaatooyinka shacabku dhibsanayo oo u keeni kara niyad jab ay ka niyad jabaan dowladnimada Soomaaliyeed. Shacabku uma dulqaadan karo, mas'uuliyadda waa la wadaagaa, erayo aan munaasab ahayn baa ka soo baxay afafka siyaasiyiin saaxiibo ah walaal ah oo aan looga baahnayn inay sidaas u dhaqmaan. Siyaasiin baan wada nahay, xukunka waa la wada danaynayaa, laakiin waqtiga doorasho jirto ninkii waxay isu hayo ama gabadhi waxay isu haysaan kama. Laakiin yaan shacabka Soomaaliyeed la walwalgelin inaan isku ku baaqayaa. Waxaan ka codsanayaa inay joojiyaan oo la sugo waqtiga doorashooyinka cidda xukun doonaysa. Dowladda Soomaaliya laftirkeeda, hoggaanka mas-uuliyiinta haya, waxaa laga rabaa iyaguna inay madaxdii ka horeysay soo dhaweeyaan, inay xurmeeyaan, inay mansabka ay leeyihiin ee qaranka shaartiisa ay hore u soo wadeen ay ku dhowraana laga rabaa iyagana, maadaama ayna iyaguna boqortooyo aheyn oo dulinta ee xukunka ka degi karaan una baahan karaan in la xurmeeyo oo maamuska sharciga uu siinayo la siiyo. Sidaas daraaddeed, walaalayaal Soomaaliyeed, shacbi ahaan iyo dowlad ahaan iyo axsaab iyo siyaasiin ahaanba, waxaan ku baaqayaa in la yareeyo xasaradaha, in la yareeyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed gaari kara haddii la abuuro qalalaaso siyaasadeed iyo mid militariba. Ma sugayo, mana dhici kartaan qabaa. Shacbiguna maanta diyaar uma aha, siyaasiyiintu damacyada ay leeyihiin iyo awrkacsi midna diyaar uma ahan qabaa. Waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeedna inaan ka raali gelinno walwalka galay ee ay ka maqleen mas-uuliyiin dalkan soo xukumay iyo kuwo kaloo siyaasiyiina oo aan laga filayn ereya noocaasu inay afkooda ka soo bixi karaan iyagoo waxyeelaynaya niyadda iyo quluufta shacbiga Soomaaliyeed. Shacbiga waxaan ka leenahay, waxaan leenahay raali ka aada dalkaanu dagaal dambe inuu galo. Waxaa diidan shacbiga, waxaa diidan caalamka, waxaa diidan inta Soomaali ee samadoon. Marka waxaan soo jeedin lahay in la qaboojiyo xaaladda, wax walwalihina aanay jirin, dowladduna inay waajibaadka saaran fuliso, amniga ilaaliso, shacbiga niyadiisa ilaaliso, arrimaha bulshada iyo dhaqaalahana ka shaqayso, ummadda Soomaaliyeed iyadoo isxambaarsan oo gacmaha ishaysata ayay wax noqon kartaaye. In la kala jeedo qalow meel u jeedahay wax faa'iidaa keeni ma karto. Sidaas ayaan jeclahay inay qaataan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, siyaasiyiinta xukundoonka ah iyo dowladda mas-uuliyiinteeduba inay intaa wadaagaan. Jeclahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Al-Faraj Educational College
Al-Faqo
Maad Kuwal Barashid Al-Faraj
Abshir Fila Ogoli
Aaron Godobewadi
Iddi Ilma Yaladisi
Al-Faraj Educational College Yallu Furi
Ikwai Kubahi
Bulshoi Koya Ilma Arursida
Omanki Etan Hai
Elbi Lewa Ngrore
Ilma Lanki Fadawna
Bulshoi Ngroroi
Iddi Ilma Gawaitis Yali
Al-Faraj Educational College
Ilbaida Wa Farti Agaz
Irit Ilma Skulufurun Ta Ilu
Al-Faraj Educational Usiwalder
Istadiyal Ilma Shotayay
Turki hang wal ham baradena
Al-Faraj Lenisbishani
Al-Faraj Educational College wa iskufuri layma eh
Eda la hang kubarandik
Asaru ihi rabu ma eh
Ishu ihi lelu ma eh
Kamisu ihi jimaahu ma eh
Olenga lawati afarsa ilbab shay furinyi
Ariri ilangwing
Megali bilang
Bilaw dadahat idamatirba
Kulisho maatku wala baray
Saadi adajana sulata ankasaw wal barashe
way hay dhigmasiyaal idaacad warsan ee magaalada Tambaydhobo iyo nordareetan saaxiibkayga Bilaal iyo Imaamada ee farsamada waliba wada seen kala dhigmasiyaal la hamin faylan siyaasi Abdullahi Sheikh Hassan ayaa waliba u seen ku hadalaya xisbiyada ku jira dalka Soomaaliya iyo saaso kala nidaamka iyo shaqeeyaan waliba noo saaso kala ku hadalaya in mucaaradka dawladda Usmaan waliba ku baahanya in uu ilaaliyo midnimada dalka Soomaaliya hadaba waa ku siyaasiga arimo wasayga geega soo ku hadalay
sida horaba la isugu bedel jiray tartamada marka madaxdu waxaad badaa madaxweynaha shaqare in aanay runtii la socon dadka Soomaaliyeed xaalada uu ku sugan yahay dadka Soomaaliyeed xaalada uu ku sugan yahay marka ayagu madax hayna oo ku sugnaa hadda ayagu mucaarad yihiin oo ku sugan yahay marka in hadii aanan kuraas tirin waa la qaxanaya dadka lagu hadlo waxay la tahay waxaan haboonayn inay tahay ana xisbiga aan joogno shaqadaa ma xisbi waa aragti fa'iin waa kanad weydinaysaa laakiin hadda warka anaga nagu ma socono waxa ku socday dawladda handalada dawladda ku socotay dawladda ay u taala inay ka hadasho laakiin faa'i ka muwaadin caadi aanu xisb kale inaan u jeedo ma aha shaqada ay taala laakiin muwaadin aan ahay aragti baan leeyahay ra'yi baan leeyahay waxaan arkaa ra'yi khaldan inay tahay madaxweyne ka soo yar la xanibo qof muwaadin ah ee waddankiisa dhexdiisa oo kala gooshay dad lagu sameeyo waxaan ku jiraa waa qalad mana raacsana qofna in dib loo dhigo xorriyadiisa shaqsiga haddii dowladnimada aato ama mid deegaan aato taa waa kuur haddaan usoo noqdo maalin dhaweed baad sidaa tiraahdeen yes xisbiyada waxay suubsan yihiin ama loogu talagalay dal onde qof walba waa siday iyada u dhigato waa wax kale laakiin sida sharcigu qabaa waxay tahay xisbigu xeebaha national interestiga ama arrimaha qaranka ama dadka soomaaliyeed leeyihiin ama dadka soomaaliyeed ka dhexeeya dadka khalad ku soo kordhisa waad khaldanteen uyira marka taalaftarkeeda maalinta xisbiga kale maynan dhalan waxa kaloo dhaleelnay dowladda iyo jidad xorada dhibaatada ay ku hayso dadka muqdisho jidadka laga xirto marka annaga waxaan isku daynaa mar kasta todobaa xisbiga mucaaradana laakiin qaranimada mucaaradku mani dowladda markaa jirtaa siday adday wax fiican sheegtaan aan samaysana waan sheegayna adday wax samaysana waa xun yihiin balan marka wax ka sokeeya intaasoo nooga dhex jira dowladnimadana ma jirto waxaa rabnaa si nabadan doorashada ku dhacdo wadda ilaahay ku guulayana ay ku soo baxdo taana ku guulaysana ahlan wasahlan haddii qola ku guulay laakiin waa in aan ka wada shaqeyno abniga iyo isla jirka dadka soomaaliyeed oo aan yacni fikrad qabiil ka turjumaysa qabiil kalena ku jihaysan marnaba aanay dadka mas-uuliyiinta afkooda kasoo bixin waxay nagu cusub nidaamka axsaabta dadka soomaalida waa ogaanay ku cusub yihiin xisbiyadu way kala leeyihiin adduunyada xisbiyada ka jiraa xisbiyo fog oo fogaaday oo afkaartooda fogaatay oo tusaale ahaan aaminsan wax yacni dadka ama dhaqan uusan u lahayn ama aan dadka ku habooneyn ama xukunka hadday qabtaan in bulshada laba qaybood u kala baxday aaminsan kaleya laba kaleya inay u kala baxdo oo conservative yacni xisbiyada fog adduunka oo dhan bay ka jiraan xisbiyo kalena waa xisbiyo kale oo dadkan laisku hayo raba annagu dabcan waxaa nahay xisbiyada qaba dadka soomaaliyeed laisku hayo in awoodda dadka soomaaliyeed ku noqoto dadka soomaaliyeed inay wax soo doortaan oo codkooda qofkay rabaan ku doortaan soomaalida waxay ku maamahdaa nin shimbira gaadaya waraf ma tuuro marka mar haddaan dadka soomaaliyeed cod ka rabno mar kasta waxa qasab noog ah dadku maxay dareynayaan waxa dadku markaa bulshada aragtideeda u badanta ayaan mar kasta fikirkay u jiraahay hadday haddaan dowladdu ku fikirnaa xisbiga maxaan u subsan maan ayada kala shaqeyno siday iyadu rabto waa kala shaqeyn karnaa waa shaqeynka xafiisyada waa ka shaqeyn karnaa laakiin macnaheedu maaha haddii aan aragtida dadka ka turjunno in aanu xafiiskii farmaajo ama kii khayre aan wakiilkana marka taa laakiin waxa keenaya in saa loo dhigo aqoonta xisbiyada loo leeyahay waayo anigu wax rabaa soomaalo dhan inaan cidna aad ka gelin qof kale wuxuu rabi kariyaa wuxuu isu arkaa inuu isagu magaalo hablo dadka jooga waxaan ahayn macnamada inuu yidhaa aniga nimankaa wax ku hadlayaan maga casbi heebtay u dhashan kumay hadlo innaguna hadda 23 xisbi dadka ku jira inaan isku heebihiin waa garakartay 23 xisbi inaan hadda anta la laaluusho aan laga dhigi karin afkaarta ay xisbiyada u dhisteen ayagoo soomaaliya o dhan isugu koobana inaanay hadda lagu qanci karin shaqaale cid u noqdaana waa garan karta laakiin haddaad adigu iga rabtay ama dad badan iga rabeen ninka igu qabiilka ahay marka uu khalad sheego maadaama isku qabilnaa kama hadlayo khaladkiisa aniga dabcan marka igu madaxda ayaana hadli jiray sadada sheegana waa sheegi jiray waana igu xari jireen waana igu weerari jireen welina waa noolahay kuwaan hadda jooga hadday sheegeenna sideen u sheegaya khaladkooda marka maaha inaan cod uga wakiil aha laakiin ama cid joogta ha noqoto oo hadda marka xukunka haysa ama cid shala haysay hadda wixii aragtideyda ah oon u arko inaana dadka soomaali dhibku ayna sheegaya haddii la yidhah xisbiyadu iskamay dhismeen sharci ay ku dhismeen waxaad ogtahay in baarlamaanka ansixiyey madaxweynuhu dekreti ku saxiixay xisbi kastoo dhismaaya uu soo buuxiyo ilaa 26 qodob oo ay tahay inuu buuxiyo oo guddiga registrationka amba guddiga madaxa banaan ee uu soo maro laga kontrolo qofka xisbigaana xisbi soomaalida oon dhan kama yahay xisbigaana shuruudihii dastuurka iyo kuwii xeerka ma soo waafaqiyey marka wayba dhismeen oo xisbiyadii nidaamahan way u dhismeen.
waayahay dhugoonsiyaalla guudaha walibaanta kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo nimadan siin kuwa idaacad warsan ee magaalada tambayrbo barnaamijka oo kuliba saari waan siinidaraysaa dhugoonsiyaalla ano Cabdirashid Ahmed Ibrahim Cabdirashid Rashka baad ugu deerta farsamada waliba in hagaay saaxiibkayga Bilal Hilal inta barnaamij kun barnaamij lama dareedo kulamaana waa Cabdirashid Rashka oo si ku toosaasiyo amiina bade assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hundurmanna bade akhiray